Mwaramutse neza mwe mukurikira ikiganiro cyacu dusangira ijambo. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiye ku irahira rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ryahuriranye no kwizihiza isabukuru imyaka 50 intwari y'umwirabura Pastor Martin Luther King avuze ijambo agira ati: "Mfite inzozi yuko abazungu n'abirabura bazashyira bakagira uburenganzira bumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika." Bamwe mu basesengura basanga itorwa rya Perezida Barack Obama muri Amerika ryuzuza indoto, inzozi, impanuro za Martin Luther King, iyo ntwari yaharaniye ko abantu bagira ubwisanzure n'uburenganzira bungana. Gusa mu kuvuga umurage ubutwari bwa Martin Luther King mu gihe tugezemo, umuntu yakwibaza hirya no hino ku isi aho abantu bakibuzwa uburenganzira bwabo, aho abantu bagihohoterwa, aho abantu bavangurwa kubera icyo bari cyo, kubera ubwoko bwabo, kubera idini yabo, kubera uko basa. Ese umurage wa Martin Luther King ku bantu babuzwa uburenganzira bwabo, uwo murage ubonwa ute mu bihugu nk'ibyo? Mu kiganiro cy'ubushize nari naganiriye n'impuguke ebyiri, umushakashatsi akaba n'umwarimu Noel Twagiramungu uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twaganiriye kandi na profesori umwanditsi Francisco Saveri Gasimba wigisha mu ishuri rikuru nderabarezi y'i Kigali. Dusoza twibazaga ku butwari bwa Martin Luther King, tukibaza ku nzozi ze. Bwana Noel Twagiramungu, ubutwari mu bihe tugezemo bwaturuka he, bwaterwa n'iki?
Ubutwari nyine buturuka, ubutwari ubundi bujana no kwitanga, kandi bugaturuka no kugira urukundo mu by'ukuri bwo gukunda abantu, gukunda abandi. Hagomba kubaho abantu b'intangarugero. Mu isi hose niko bigenda, abantu bari benshi ariko hagomba kubaho abantu b'intangarugero bitangira ikintu bakagitangira, noneho bakagira ababafasha. Mpere ku ngingo Gasimbara avuze asubiza ikibazo cya Amerika n'Ubushinwa uko bimeze iyo urebye mu burenganzira bw'ikiremwamuntu, mu mibanire mpuzamahanga, mu mategeko mpuzamahanga. Amerika koko nabira bihugu by'ibihangange, usanga hari ubwo bihonyora amategeko mpuzamahanga, hari n'ubwo bikingira ikibaba ingoma z'ibitugu nyinshi. Iyo ni ingingo ikomeye usanga ihora igarukwaho. Ariko icyiza ugereranije na none Ubushinwa na Amerika aho bitandukanira ni hehe? Nuko muri Amerika nubwo ibyo bintu leta yabo ibikora, ariko icyiza cyabo nuko bafite ubwo bwisanzure bwo abantu babivuga muri za university turimo, abanyeshuri bakabivuga, abarimu bakabivuga, abashakashatsi bakabyandika. Nkuba abantu bagahora bashimangira bati Obama yabwiye abantu ngo azafunga kiriya kigo cy'imfungwa cya Guantanamo, ntabwo arabikora. Bati kuki atarabikora? Bakahora babimubaza. Nanone ingingo ya kabiri nagarukaho ni ikintu cyo guhora kuvuga ngo niki kikwiye kubanza. Ese habanza ubwisanzure cyangwa habanza iterambere? Kuvuga ngo amatwi arimo indiri mu busa ntiyumva, mu by'ukuri ntabwo ushobora kugira iterambere udafite ubwisanzure. Niryo terambere ba Kadafi bagerageje, byarabananiye, barinze bapfa nk'imbwa nyuma y'imyaka 40 n'abayobora igihugu bavuga ko bakigeje ku iterambere. Bakigejeje iterambere bihoza abantu ku nkeke ntirishoboka, kuko iyo abantu bamaze gushira imbumu bashize ubwoba, nibwo bashobora no gutangira guhanga imirimo, nibwo bashobora no gutangira kugira ibitekerezo bigororotse byo kureba imbere. Iyo umuntu ahora ku nkeke, ibyo ukora byose ni imfabusa. Kuvuga uti nibyo mu Kinyarwanda bita ngo gukorera kuri baranyica. Turebye rero nka Afurika yacu, ikibazo gikomeye nicyo ni ukumenya ngo ese niki kigomba kubanza, tuzabanza iterambere cyangwa tuzabanza ubwisanzure? Ahubwo ni ukureba rero inzira, ariko ikigomba kubanziriza ibindi cyose ni itangazamakuru. Nahoze numva ikiganiro mu kanya mu byo kiganiro Perezida yahaye abanyamakuru, numvise mwe bamubajije ikibazo cyiza, bavuga batese hariho ibitangazamakuru none ibigo bya leta bya abapolisi bya imisoro nabo bari gushinga andi maradiyo. Icyo ni ikibazo rusange tunarebye nayo maradiyo hari n'ibinyamakuru, ese n'iby'abandi koko? N'ibyo abantu bahagurukira kuvugira abaturage cyangwa n'abafite ibitekerano, nk'uko iryo jambo Gasema akunda kubivuga, ibitekerano bashaka gutekera mu bantu bakababuza gutekera? Icyo ni ikibazo gikomeye, ni nawo murage rero twavuga tuti guhinduka, tuvuga guhinduka abagatolika n'abaje bavuga ngo byose bishya n'isizabone guhinduka kugira ngo dushobore guhinduka nuko tugira urubuga rwo kuvuga urwo rubuga nanone ntabwo ruzatangwa n'abategetsi aho niho abantu babibeshya urubuga ruzatangwa n'abantu b'intangarugero bazabyitangira bakabigeraho cyangwa bagasiga umurage abazabakurikira
ndabashimiye cyane bwana Twagirabungu professeur Gasimba nagira ngo namwe ubutwari twavuze ku butwari bwa pastor Martin Luther King yarabizize yarishwe mu 1968 ariko hari ibyahindutse numwe iyo mubona tuvuge ubutabera mpuzamahanga ivangura riboneka mu bihugu hirya no hino ihohotera riboneka abantu mu nzego z'ibanze cyangwa se abantu bahana uburenganzira bwa muntu akenshi bibaca intege mwe mubona ubutwari musanga bwaturuka he bwaturuka kuri bande
ubutwari bwaturuka kuri icyo twagira mu ngo avuze ni ukwitanga nuko rero bibaza ikibazo gikomeye cyane ni ukuvuga tuti Martin Luther King n'abamubanjirije n'abamukurikiye nyine bakagenda muri uwo murage we batumye abantu bumva ko guhinduka bishoboka kandi guhinduka abantu bajya mu nzira nziza baharanira uburenganzira bwabo batemera ko umuntu abarenganya ngo akomeze yidegembye noneho ikibazo ni iki ese umurage wa Martin Luther King abanyamerika bo kuba ukomeza ku buryo bwabo ukabagirira akamaro kandi tukaba tuzi yuko Amerika ari igihugu gisa nk'ikiyoboye isi uwo murage wa Martin Luther King wagira ute akamaro ibindi ibihugu byo mu isi cyane cyane ahaba hari akarengane ntekereza ko guhinduka nyako ni uguhinduka mu mitekerereze umuntu akumva ko niba hari umuntu ufunzwe kubera guharanira uburenganzira uwo muntu akenshi mu bihugu byinshi ndetse no mu Rwanda wumva yuko afatwa nk'igicibwa niba akora ashaka gukora politiki wenda inyuranije n'iriho cyangwa ashaka kubona ibintu ukundi uwo muntu ndetse n'abaturage ugasanga batekereza gutyo bati uriya muntu ni igicibwa ni umugome kandi nkaba mbibutsa ari Twagiramungu cyangwa ari na Karekezi yuko ibyo ngibyo ni ibintu byaranze amateka y'u Rwanda kuva kera burya umugome byavugwaga Robert ubu ngubu naho rero umuntu ubaye upoza muri ibyo bihugu byose biba birimo akarengane bamwita ko ari umugome bakamurwanya ndumva rero kugira ngo ibintu bihinduke neza kandi bihinduke mu nzira nziza tugire muri za bwisanzure ari uko uriya murage wa Martin Luther King wa no violence w'ugunamuzige ni nako nkunda kubyita kunamura icumu mu mitima y'abantu kunamura icumu mu mba mutima zacu kunamura icumu mu mico yacu ugasanga rwose twabaye abunamuzi dusabana duharanira kurwanya akarengane aho kugira ngo duharanire kurwanya abantu tutavuga rumwe nabo ntekereza yuko kuko ntabwo Amerika izaza guhindura abanyarwanda si izahindura abanyakenya nubwo Obama ari wavuka ntabwo ari izahindura abakungumani cyangwa abandi abantu bagomba gufata iya mbere baharanira ubutabera nababona yuko nyine iruhande rwabo bavuga bati hari akarengane ntibagire uwo basiganya bakemera bagahaguruka bakitanga bari intwari batabaze ariko icyangombwa ni uko abantu bumva yuko ari ngombwa kudaha icyuho umuntu ushaka kubarenganya nibyo umwanditsi ukomeye yavuze witwa Bruno Bettering avuga ati intambwe yose iteye ushyigikira igitugu iri kujyana mu kagozi utazashobora kwigohoteramo aho kugira ngo rero ubone abantu bagukurura bakujyana mu kagozi oya bose byange uharanire ubutabera ku bantu bose uhamye ubutabera bwawe ubw'abandi ari abakwanga ari abagukunda kuko iyo ubutabera buje bose bugira akamaro bose nk'uko nanone iyo ibyago bije umutekano muke uje y'akarengane kaje burya ndetse ahubwo n'uwagashyigikiye bakamugeraho.
Ndabashimiye cyane Profesori Francisco Saveri Gasimba. Ni ingingo ikomeye cyane muvuze mwanzura, ariko ubwana twagira mu ngo ari cyo mwari mugiye kuvuga Musa nkabunganira Profesori Gasimba.
Nagira ngo nungemo rwose Gasimba avuze ikintu gikomeye. Ibibazo bikomeye duhura nabyo hari cyane cyane muri Afurika ni ugusanga igihugu kirimo ibice bibiri, hakaba hari kugira inkora maraso n'ibikura nkota, akaba ari ubayobora ibihugu, noneho abaturage bakaba inkoma amashyi n'abahonahunnyi na abantu babereyeho gusa gukoma amashyi bakarenganywa kugera igihe bazabonera ikindi gikura nkota cyiza kikongera kikabagira inkoma amashyi n'ingaruzwa muheto. Iyo tubona amateka y'ibiri guhinduka turavuga tuti muri Libya Kadhafi arapfuye, ariko se noneho ninde umusimbura? Kugira ngo aveho nuko haboneka n'ubundi bikura nkota biza bikamwicundi, ikibazo gikomeye abo bunamuzi Gasimba avuga niba koko bakenewe. Abantu niba bavuga bati turatsikamiwe, waduha utwicira aba batuyobora, barabica, ariko nyine ubica n'umwicanyi nawe. Nicyo kibazo, ibibazo dufite muri Kongo nibyo bibazo bihari. Mobutu yabayeho kira gihugu aracyica, abantu bakavuga bati wadukiza Mobutu, basa akadukoresha icyo ashaka, aramubakijije ariko ntacyo, nyine abaje barabica wenda bakarenza naho yagezaga. Kibazo cyo guhinduka kuzana amahindura mwira Afurika yacu bibabaza ko kw'abantu b'intangarugero nyine nk'aba muri Martin Luther King, abantu abuna muzi koko baza n'izindi nzira zo gukora politiki yo guhindura ibintu byagirira abantu akamaro, cyane cyane bikagirira n'akamaro abo bategeka, bakaba bavaho bakabaho ntibahore bari ku nkeke ko bazapfa. Kuko no kugundira ubutegetsi tugumya kuvuga muri Afurika biriho kubera ko umuntu avuga ati none se ndavaho nje, akemera basakabaho kaboko gafashe ingoma kakazayirekura bagaci. Uro ni igihe gishya cyo gutekereza wa mugani kubuna muzi bahumuriza abayobora mbere na mbere, kuko ari bo bafite n'ubwoba n'abakeneye no guhumurizwa, none kugira ngo nabo bashobore guhumuriza abaturage no kubahereza rwa ruboga nyine rw'ubwisanzure kwavugaga. Ni inzira ndende ariko irashoboka, niwo murage mwiza ba Martin Luther King badusigiye.
Ni umurage mwiza, ni umurage uboneye kandi ubereye. Ariko Profesori Gasimba, ubwunamuzi ni ijambo ahari ritumvikana kuri benshi mu buryo bumwe, ni ikintu kivukanwa, ni ikintu umuntu yageraho mu buzima bwe, bigenda bite kugira ngo umuntu yumve ko ashobora kuba umwunamuzi?
Yakoze cyane ibyo jambo ubwunamuzi. Naricuze ngira ngo numvikanishe yuko akarengane kadashobora kuryana na kandi ni biriya muhari yasobanuraga. Ntabwo ushobora kuvuga uti uriya muntu umugizi wa nabi, ngiye kumuvanaho kugira ngo ubugizi bwa nabi buveho. Oya, weho wicurika icumu, unamura icumu mu bitekerezo byawe, unamura icumu mu bikorwa byawe, unamura icumu mu mbamutima zawe. Noneho aho kugira ngo urwanye umuntu urenganya abandi, ahubwo rwanya ako karengane, rwanya ako karengane. Ndetse no mu magambo uvuga we kuvuga ngo kanaka ngo ni umunyagitugu, ibi ngibi nyamara ni ukuvangura, ibi ngibi ni uguhohotera iby'abantu bose, ukabahamagariza kugira ngo bayoboke iyo nzira yo kurwanya akarengane, aho kugira ngo urwanye umuntu wibwira yuko nimuhitana icyo gihe ibibazo bizaba birangiye. Ubwunamuzi rero nta kindi ni bibiliya mu gifaransa bita noviolence cyangwa n'icyongereza no violence, ni ukuvuga yuko abantu bahagurutse bagahagurukira kiriya kintu, bagakora ubuvugizi, bagafatanya gushaka bariya abantu, ndetse n'abo bavuga bayoboye abandi bakabumvisha yuko haramutse habonetse ubuyobozi bwiza, abantu baramutse bagendeye ku mategeko meza, abantu bose bagiye bagira uruhare muri izo icyitiriro ngo ibingibi ni abantu ngo abantu barabishatse kubera ko barabikomera amashyi akenshi no kubera ubwoba, ahubwo abantu bakitekerereza inzira nyayo yo guharanira ubutabera, inzira nyayo yo guharanira amahoro, inzira nyayo yo gukora ibikorwa byose binyuze mu rukundo. Ibyo ngibyo nibyo nagerageje kugenekereza ngita ubwunamuzi bishushanya icumu, bishushanya kureka gukoresha icumu nk'igikoresho nk'uko ukizi, kureka gukoresha imbunda, kureka gukoresha inkota, ahubwo abantu bagakoresha ibitekerezo, bagahugurana, bagaterana inkunga. Mbese nkaba nakubwira ko hari nk'ikintu kibabaje cyane Karekezi na Twagiramungu mujya mu kubikurikirana
yego
usanga mu bihugu byinshi no mu Rwanda ndetse n'ingo usanga n'abanyamadini ahubwo aho kugira ngo bazane izandaro z'agaciro abantu bagombye gushingiraho bahanye ubutabera ahubwo ubutabera nyine banyuze mu nzira z'ubwunamuzi aho ugasanga amateraniro yabaye za mitingi ugasanga n'igikorwa kimwe kubera ko hari baba batinya ibiracyo ugasanga baracyita cyiza
ahubwo
ugasanga barashaka no
kuprofesorigasimba
muri bibiliya
icyo kintu
muri bibiliya byatujyana kure
ariko iyo ngingo
profesorigasimba ari inzira dufatira kuri rwa rukundo tuvana mu ijambo ry'Imana mu gihe cyo guhanira amahoro ntimugashyire ku ruhande ijambo ry'Imana intego ntabwo ushobora kuyigeraho nicyo gituma Martin Luther King mubona nk'umuntu ufite umurage w'idini umurage w'ukwemera ntabwo umurage we ari umurage nk'uriya w'abanyapolitiki nk'uriya wasigaye wo kuvuga ngo ushaka amahoro ategura intambwe ushaka amahoro yubaka amahoro ategura amahoro
ndabashimiye cyane iryo jambo cyangwa se igitekerezo ntabwo nigeze ngitekereza mu kiganiro cyacu ariko mwakigarutseho nanjye nagira ngo tucyanzurireho mu butumwa Martin Luther King yari afite ahanini idini yagizemo uruhare abanyamadini bagizemo uruhare ubwana twagira mu ngumwe idini abanyamadini turibe cyane cyane uriya murage wa Martin Luther King mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho akarengane kakiboneka aho ubusumbane bwigaragaza mu nzego zinyuranye kandi bugasa nk'aho buba amategeko abanyamadini bagira uruhare ruhe kugira ngo ibyo bintu bibashe kugerwaho
urakoze Karekezi amadini afite uruhare rukomeye mu kunga abantu no guhindura ibintu ariko nanone icy'amateka twigisha kandi na Martin Luther King yakoze ntabwo bibivuguruza nuko hanini amadini agira uruhare ahubwo mu gutsimbataza ibyo gukandamiza abantu byarabaye muri kiriziya ya Gatolika imyaka ingoma nyinshi kugera igihe abantu bagurutse barabirwanya bo mu iyo kiriziya nk'aba Martin Luther King w'Umudage wo muri 16 icyo ni ikintu tugomba gutekerezaho bihinduka gusa amadini agira uruhare rugaragara kubera abunamuzi bavuka mwayo madini ntabwo ari amadini nk'ubuyobozi bwayo kuko ikibazo cy'amadini intambara ziriho turi kureba hariya muri Afurika ya ruguru na hariya mu burasirazuba bwo hagati ni intambara z'amadini n'abayisilamu ibibazo biba hano Martin Luther King yavuze ikintu gikomeye ati nimwirebe hano muri Amerika ubu ni muri 63 ngira ngo na 3 cyangwa na 4 ati ku cyumweru isaa yine niyo saha y'ivangura rikomeye muri Amerika ku cyumweru saa yine yavugaga igihe abantu bose baba bari mu misa bari mu nsengero abazungu babaga bari mu nsengero kwabo abirabura bari mu nsengero kwabo kandi bose basenga Imana bose ari abakirisi twafata n'ingero mu Rwanda twarabibonye muri genocide hariho abapadiri bake b'intwari hariho abihaye Imana bake b'intwari b'abapastoro bahagurutse bamwe bapfana n'abakirisitu babo abandi bagerageza kubarwanaho barabahisha barabatabara ntabwo ari kirize yabikoze nk'urwego ibyo byarabaye n'iyo tubira no mu mateka tureba muri mu bwicanyi bwamaze abayahudi mu Burayi ntabwo usanga ari kiriziya yafashe iya mbere nka kiriziya n'abantu bake bo muri kiriziya bagerageza kwitanga icyo rero kiragaruka kuri kimwe Gasimba yavuze cy'abunamuzi abunamuzi ga ntibagomba kuba benshi ariko nyine ni nka rwa rumuri bavuga urumuri rukamurikira benshi wabonye umukeye ariko ukaryoshya ibiryo
nanone bwana twagira mu ngo nta wakwiheba Profesori Gasimba abunamuzi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twavugaga ahakirangwa akarengane cyangwa se n'ibyateye imbere abunamuzi baracyaboneka
abunamuzi baracyaboneka ariko nagira ngo mbanze nibutse ikintu gishimangira biriya twagira mu bamaze kuvuga ariko nanibutsa abo bunamuzi yuko batagomba kumva ko gupfa kwabo ari byo herezo ry'ibyo baba baraharaniye bibikwa nko muri mu myaka ya 1980 muri Argentine hari umusenyeri yitwaga musenyeri Oscar Romero baramwishe kubera ko yari yavugiye muri katedrale ngo abwira abasirikari ati basirikari mumenye yuko mwiruke ko hari itegeko rivuga ngo ntuzice noneho kubera ko atinyutse kuvuga ibyo ngibyo ubwo ngubwo yarwanyaga intambara icyo gihe yareraga muri icyo gihugu nizi nk'uko Noheli yabivugaga kubona muri jenoside abantu bari bafite ijambo mu rwego rw'idini bayoboye abandi batarahagurutse ngo bavuge bati ntuzice ahubwo imyifatire y'abamwe mu gikuntu yagenze yabamwe ariko nkuko yabyibukaga ntagari kuvuga ngo ni kiliziya gaturika ni kiliziya y'abaprotestani itorero ry'abaprotestani oya ni abantu ku giti cyabo bagomba no kubibazwa bakagira ariko mu bihugu byacu abunamuzi barakenewe kandi baranahari ahubwo biterwa n'uko n'ukuntu ibihugu biba bimeze usanga ubuyobozi bw'amadini bukurikirana abayoboke ku buryo ushatse kunyura nyine no gushimangira iyo nzira y'ubwunamuzi usanga bavuga yuko ntabwo niwe isubiramo amagambo akoreshwa y'amananiza ariko rero usanga uwo muntu yitwa ko ari umugome ndetse ugomba gukurikiranwa akabihanirwa cyangwa n'umwanya yari afite akawuvaho bityo n'abandi batekerezaga kunyura muri iyo nzira y'ubwunamuzi ukabona bacitse intege ari nayo mpamvu babunamuzi bakeya bashoboye kujya bahaguruka bagatinyuka kwiyicisha inzara bagatinyuka kuvuga bakicwa bagatinyuka kuvuga bagafungwa nicyo ngicyo kizazana amahoro ubutabera kuko urabizi abantu bose baharaniye ubutabera bitegerejera no kuri Yezu Kristo yarishwe urabizi yarishwe Martin Luther King yarishwe abo navugaga ba Musenyeri Oscar mu muri Argentina bariya ba Steve Biko yarishwe none se weho utekereza yuko abo bantu ufata yuko ari nk'intwari barishwe kandi banishwe nabi weho uravuga yuko ufite se urukingo ruzatuma uharanira amahoro iwicwe icyo gihe uzahitamo kunyura mu zindi nzira yabii nahari yibutaga hunahuna byo gukurura wishyira byo gukoma amashyi byo kugira ariko inzira y'ubwunamuzi isaba kwitanga isaba urukundo isaba gufatanya isaba kwemera gukirwa kwemera kwigumwa kugira ngo abazaza nyuma nka kwa kundi Martin Luther King yarotaga ati ndarota abana banjye n'abana b'abazungu bazaba bari hamwe ibusa bya bindi byo muri Bibiliya ngo icyana cy'intare kizakina n'Imana w'intama ibintu nk'ibi
kumeza
yuko inzira y'ubwunamuzi yagombye gusobanuka gutyo ariko abantu ntibumve agira gutya akagenda akarasa umuntu ngo yabaye intwari ngo yabaye umwunamuzi oya.
Ndabashimiye cyane Professeur Francisco Xavier Gasimba i Kigali mu Rwanda. Ndabashimiye namwe Professeur Noeli Twagiramungu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe abatwumvaga ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington ku ijwi rya Amerika mwari kumwe na Etienne Karekezi. Mugire umunsi mwiza.